Huu mwaka sina ex, sina noma, niko best, nimechoma, nimeoga, pamba na piga safi, nyama na kula taki. Niko on, niko form, niko job, niko show, niko home, niko down, na kuwan, na kolon. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long. Motherfucker can't injure me, yeah, yeah, yeah. Chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Aloni acha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha usiku mcha.
Oh, chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Aloni acha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha usiku mcha.
My gosh, mitungi ya shisha na nipo mosh. Mwona kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Yeah, my gosh. Mtungi ya shisha na nipo mosh. Mwona kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Sema unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa. Sindaga show za robosa.
Unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa. Sindaga show za robosa.
Chupa kwa chupa, miuro kafari pupa.
Aloni acha leo anajuta.
Chupa kwa chupa, ukitaka mina ku.
Tunajirusha
usiku. Chupa kwa chupa, unja mifupa.
Aloni acha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha usiku.